Hey, what a gun, funny vipi, nanana to die. Natesa bongo baga, Kenya was born to shine. Tayale ini kasi ya kunyonga tie. Wapinzane mko wapi ni wazike high. Hype in this bigger card, so kongea ongea. Nyakusa mwingi toka moshi baka mbea mbea. I'm the one man, I'm never compare. Hii ni time ya mazishi, I don't play fair. Aba yaga nipo kwenye lamani. Wakati wa vita unataka amani. Si kazi walitaka shinda na nami. Shuhuri ya wanaume wabura na kunani. Si ae. Si kwale. Si kwale. Si kwale. Si kwale. Si kwale. Si kwale.
Aleluya, tusha kuzika, ushafutika. Hali ni malaika, story ndo itabake flagi. Tusha semika utawala uni
tuna bang bang, bang bang.
Semneli ya msha asambaya. Mazisha nafanyika tunokwaya. Master na wamitego mofaya. Usitingishe meza ya wakubwa ni msala. Juzu wangu uko juu, kichwa ni niko fu. Moyo ni niko true, sijuta fanya jefu. I'm a chief rocker, microphone doctor. Takuja mtakwenda ila bado niko hapa.
Zika
wale wanaotaka kutuficha.
Tunawa
Zika waza wana jipya.
Masia
sisi ndo ma master wenye future. Mtajua mjue ila mtaisoma picha.
Another Gbedu from NigerPickup.com.